madala le nabantwana ke re seven is my lucky number nga go romela 7 days in the dark heaven so just 7 hours to the one ka tati love 7 re tau tseo go ile ra go epešha le njerene ra thwaka wena seboko sa gay ya vele na ke padile ka mokari ya pele le monagano concoši ka remang ka bogoši farao ke re ke moradia le leleme le relela madi a boradia le boramadi a ka ba radi pelo ipompa madi a boleloko la ga juta ka time tantsha le di-flavor ke re ke dia monate jalo ka dog style ya sekekerešo mfana entle ke ke bathe 7 ba ga mothiba bathibathiba ba ga mašhašhane ba šhašharakana ba ga mathabathaba namela dithabana thabana entle ka the motherfucking corrupted mover boy in the boots le some girls tsa go nna ke je ka nama nna bisa mafaka